She said she's missing you ndi wewe kachabe. Fose ni machita ando, I'm no trouble. Nakuyewa asembe wenzeko, no trouble. Whoa, whoa. Money ewa ine baby, leka shime keka story. Harabaka iwa funa kakelo, ati nikafune nikusi, yeah. Ati suza pwela jina silo naenda kulibe for believer.
How I love Fatima. You.